Foot Records.
Kuna kitu
Tala mwada
serikali ya kumchelewesha fasta fasta ikamwesha ikamletea ugeni.